ministry ebyobulamu ekakasizza nti yakuddamu okugemesa abaana ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri mu mwezi ogwokuna omwaka guno mu malwaliro gayo gonna ku mutendera gwa district ku bwereere. Enteekateeka eno eruubirira n'okugemesa abaana abaasooka okugemebwa mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde eddagala erigema omusujja gw'ensiri lwe lyasooka okuleetebwa mu Uganda. Omusujja gw'ensiri kyakakasibwa nti gwe gusinga okutta abantu naddala abaana abatannaweza myaka etaano era nga abalwadde anaku buli kikumi abagenda mu ddwaliro okujjanjabibwa baba batawanyizibwa musujja gwa nsiri. Eddagala erigema omusujja gw'ensiri liweebwa mu ddoozi za miteeko esatu emiteeko ena era liweebwa omwana ku myezi mukaaga, emyezi musanvu n'emyezi munaana ne ku myezi kumi na munaana gwe mwaka gumu n'ekitundu. Okutya okuliwo nti abantu bangi tebajjumbidde kugemebwa songa eno y'emu ku nkola ezitunuulidde okutangira omusujja gw'ensiri okweyongera naddala mu baana abatannaweza myaka etaano. Dr. Michael Baganizi akulira ebyokugemesa endwadde mu ministry y'ebyobulamu agambye nti okugema kw'omusujja gw'ensiri kwakuddamu mu bungi mu mwezi ogwokuna kwe kusaba abaami okwasizaako abakyala okutwala abaana bagemebwe eddoozi zonna okuzimalayo.
It was just taken by the population. It was a new vaccine. It's being given at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. Now those months, the population was not used to taking children to the health facility for vaccination. It's a new thing. They must go there, and what has taken them there is malaria vaccination. It's not a common thing. There's no one in the family to remind them. There's no one. So it's a new thing. It takes a bit of time, like for any new vaccine, to get into the psychology of the population adequate enough that a mother gets out on her own and goes to a facility for vaccination without anyone reminding, without anyone saying anything.